Ningamagatsha ohlala kimi nami kuye yebo lowo yena uyathela isithelo esiningi ngobe kimi nami kuye konke kuyenzeka.
Hallelujah.